music at HomThePiano360.com.
It was a water sweet in my photos.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
It was a gimme sweet in my photos.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Sondela gimme sweet in my darling.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Sondela gimme sweet in my photos.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Mangijabulile ephathini wena ungibiza ngesidakwa, kodwa mangizoba wena ungibiza ngobaby. Mangijabulile ephathini wena ungibiza ngesidakwa, kodwa mangizoba wena ungibiza ngobaby. Sekumnandini la mina ngizozijabulisa, kusemfundini la mina ngizojaiva. Ngithi sekumnandini la mina ngizozijabulisa, sempilini la mina ngizobhaba. Ubusnacks ubani, ubufani ubani, ubusnacks ubani, oh my darling. Ubusnacks ubani, ubufani ubani, ubusnacks ubani, oh my darling. Ti woza woza sweet in my photos.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
It was a gimme sweet in my photos.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Sondela gimme sweet in my darling.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Sondela gimme sweet in my photos.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Manganamani, utshela uphakathi ukuthi useless. Manganamani, wena usondele eduze. Manganamani, utshela abangani useless. Manganamani, nonke usondele eduze. Enhle, kanti wena uphethe liphi ikhahlamba? Ngoba mina, hayi angisakufostani. Enhle, kanti wena uphethe liphi ikhahlamba? Snacks ubani, oh my darling. Ubu snacks ubani, ubu fani ubani. Ubu snacks ubani, oh my darling. Ti woza woza sweet in my photosa.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Ti woza gimme sweet in my photosa.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Sondela gimme sweet my darling.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Sondela gimme sweet my photosa.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Ubufani ubani, ubusnacks ubani, oh my darling. Ubusnacks ubani, ubufani ubani, ubusnacks ubani, oh my darling. Ubusnacks ubani, ubufani ubani, ubusnacks ubani, oh my darling. Ubusnacks ubani, ubufani ubani, ubusnacks ubani, oh my darling. Ti woza woza sweet in my photosa.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Ti woza gimme sweet in my photosa.
Ungesabi maphuza amanzi amphotshwana.
Sondela gimme sweet in my darling.
pensar. Levanta as mãos.